la la runa che la ni i wile iri ti yabu yabu shiu apaki kiwe na ba 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 ane bantu yo fala ka ba ba bata maile wena bu kurena to I want to yo pa 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 patama ile wala munera ko tolale hu una la 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 una chelali wile chewa fola kamiti miriti yabushiru isikaki kiwe kiwe na Karantu du mela Karo ofisi du mela Kata samaini du mela Karasu fatana ga du mela Kudu meni sambilo ya kai tsuye ila hulu Kibadile buka ya umo kukenesi chapter 9 Verse 22 imona la gahama Habana o shubula haraga se kya mudipa Aya o botsa bonna ke ba gago ba bo a butya gage a tsega re ei ntate o shubut Moya wa ka tsine hile manesu Ke ta wena pilo a ka ile busuku Leva que la uso Usoka Una le batho ba di tinka radio office ba sebetsa Basutwa ba tshino every day mpaka ba la uso ba khotleletse Una le bomme ba di tinka radio Habasana le rato, habati me buka baka di raing, impaka baka lao shok, badus. O shok. Hanchi ao shoka, o fetua se taela. Hanchi ao shoka, batua bao rate. Hanchi ao shoka, le hao buani lo te la le mandu amal ama holo. Batho ba na taba le wena Hantsi ao shoka batho ba wele shoko le ga o le bohloko Hantsi ao shoka batho ba o nyaka Le ho ka ba le matla mo yo mogetsa batho ba go nyaka O shoka Empa mane swere ko bulele Banna ba driver banna banna di dintso tente Empa ba shock Bosu magi di president de banna di la ba di president de bombegi Empa ba shock maemo ba hlompheha himbona le tseba di tlhoka ka next door ba rile double story wa ba bona le bana ba teng ba fresh himbona le tseba di tlhoka bona le tseba di tlhoka ye ona le yona o tlhoka ske wa tshoga le bo motsepe ba tlhoka bangwe ba tlhoka nako ya go khutsa bangwe ba tlhoka nako ya go dula le malapa a bona bangwe ba tlhoka nako ya go no enjoya o tlhoka empa nna le wena re tlhoka dijo le diaparo re tlhoka dikoloi empa se re nang le sona ke bophelo batho ba na le tšhelete ba na le yo kao fela empa ba tlhoka bophelo batho ba na le ntho tsotlhe empa ba tlhoka discipline ke buile ka re o na le mme a sebetsang monate ntate a sebetsang monate bana ba tsena dikolo tse turang empa a tlhoka discipline mme wa tšhola ntate wa tšhola bana ba tšhola ga o na le akgalema ye mongwe wa tlhoka e ba tlhoka samma batho ba ba tlhoka wena o dula ka ramokhukhu empa o ya ka boroko wa robala bosuka o fela batho ba na le ditšhelete tse tshosang empa ore ba tshware ke boroko ba tshwanetse ba ne dipilisi fela gore ba kgone go robala ke a tseba ngwane se mo o leng teng se o ipoditse gore banna go fedile ka nna modimo ga nrate let me tell you something a sena wa mathomo ya tlhoka le botafita ba dikgosi ba kile ba tlhoka maitshwaro ga a bona mosadi o ri a tlhoka maitshwaro ngwaneso wena a tlhoka dijo batho ba tlhoka maitshwaro batho ba tlhoka discipline batho ba tlhoka go itaola batho ba tlhoka go dula go mamelela ke mme o motle o lwele kwaekwae o driva kolo ye monate a tu empa o tlhoka monna banna ba dule mo go yena wa mana motle ya o na le dikhebe o na le everything se monna a se nyaka empa o tlhoka discipline o tlhoka go gotlelela monna ga a kgone go ikisa ka tlase o tlhoka lebelela ntate wa next door lebelela ntate wa next door molebelele molebelele ntate wa next door molebelele o na le tšhelete a kere o na le tšhelete a kere empa wa tlhoka no matha o driva di-range rove o driva dikolo tse monate di-x6 empa wa tlhoka ngwaneso ke a tseba o tlhoka dijo o tlhoka diaparo a se wena mathomo ya tlhoka le bo aborahama ba kile ba tlhoka bana a se wena mathomo ya tlhoka le bo sara ba kile ba tlhoka bana o tlhoka o tlhoka o tlhoka o tlhoka o tlhoka o tlhoka ngwaneso o tlhoka samma o tlhoka banna ba tlhoka banna re a ba bona ba godimo ditulong tsa godimo mara ba tlhoka go no tsea batho jalo ka batho go amogela batho motho o batla go ipona ijale nosi o a tlhoka motho o tlhoka modimo o tlhoka o tlhoka sam ntho e kwisang bohloko haholo ke re o ka bona mosadi a tlhoka dilo tsa go dithusa ge kgwedi e felile empa banna ba e tla ba mo latlhelela ka bana o ipotsa gore ka gore motho o pala go ithekela dilo tsa ge kgwedi e felile bana o tla ba etsang go tlhoka sanna banna ba bangwe ba tlhoka mogau ga ba nakwelo botlhoko ba tlhoka mogau gona go reipa ngwana a sa tsebeng selo monna ei o tlhoka monna o gaiketse wa tlhoka o tlhoka bosuma ba tlhoka samna bo motsepe ba tlhoka samna dikgorane tseo di bonang di a tlhoka ee tšhelete ba na le yona empa ba tlhoka tlhoka tseba seo ba se tlhokang o ka tshoga le wena o ipotsa gore bana modimo gane ba tlhoka morena tholale gona ba bane bantu keo fa ba Bata, Murena, Tolale, give a gift to a regular one of another driver. And nobody like a running to the Satan. And nobody ever said you were one, give ke re gane ke nna ke tlhokang gane le bona ba tlhoka ke be ke ipotsa gore na modimo nna o ntatlhetseng a go tlhoka ke be ke gala ke duma ga ke bona banna ba nameditse bana ba bona ba ba isa sekolong e se sekolo fela e le sekolo sa go ithuta ke be ke gala ngwaneso ke bona monna a bula spatšhe o tletse dikarata hela gane le ena wa tlhoka dikarata di ketse empa tšheleta e teng moaparo o apere monate diaparo tsa go tura empa gana selo seo ka se supang motlhadi aparo ditšha ana bete ana otropo ana dintibaeta ana ditulo ana disofo ana fridge ana nex o tlhoka a swena fela ya tlhokang samo a swena fela ya tlhoka mma ee a swena fela ngwaneso a swena fela A suena fela. Bona ba ba bona o ka re ba ja monate ga ba ja monate ba tlhoka. Morena. Tolale. Bane bantu Bata ile Yo fawena Murena O shoka Le maoshi a shoka Lili bristenteri a shoka Le batu ba ile urbarana di business ba shoka Le batho ba ba bona every day mo di newspaper ba shoka. O shoka. Ba bangwe ke ba batle ba sa. Ke ba batle empa ba tlhoka tshika nna. Monna o mongwe le o mongwe a mo tseba gore ga a tlhobotse o tjena. O shoka. Ngwaneso. I swear not fair. ra le boga modimo ra le boga Jehova ha re tsibisa hore le ga re na re tlhoka diapa bona le ba tlhoka mbophe le ga re na re tlhoka dijo bona le ba tlhoka discipline ra le boga